datimsafi.com.
It's another case.
Tutakishobo umelichoka wallahi jina mwaka robo kwa mwaka huo akenani tutakishobo umelichoka wallahi jina mwaka robo wewe halali tunaheshimu lakini tunawatoa wewe halali tunawaheshimu lakini tutawatoa halali tunawaheshimu lakini tunawatoa Al-ahali tunawaheshimu lakini tutawatoa Ay, 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 ay Oya we mwaka huo taka sitake simba nusu nasema je Kama mtana kifika nusu nichezu tuhani
Hani
Simba tunaitaka nusu finali
Uwezo tunaona tunahali
Simba tunaitaka nusu finali
Uwezo tunaona tunahali
Tunaitaka Simba tunaitaka
Tunaitaka tunaitaka
Anaitaka mnyama anaitaka
Anaitaka tunaitaka Tunaitaka
mnyama
Tunaitaka
mnyama
Tunaitaka
tunaitaka
Anaitaka
mnyama
Anaitaka
mnyama
Anaitaka
mnyama
Anaitaka
tunaitaka Nitesha lolile kakinje ketile Lisa sister girl kama jikwa vibeki vile Sevi mpila shule Ndumba kazi bule Uwezi kushinda mechi kutegemea msukule e Mashabiki tushamaliza mechi kazi kwenu wachezaji e Viongozi washamaliza mechi kazi kwenu wachezaji Ode ujike shamaliza mechi kazi kwenu wachezaji Ewa chambuzi osha maliza mechi kazi kwenu wachezaji Wachezaji kufia uwanjani suna, suna Kukwamisha kutupia kambani hakuna, hakuna Tumpige nyingi tuone mtana na vyo nuna, nuna Mala bilinge bilinge la 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 la
Chuma!
Simba tunaitaka nusu finali
Uwezo tunaona tunahali
Simba tunaitaka nusu finali Tunaitaka Simba tunaitaka
Tunaitaka nusu finali tunaitaka
Anaitaka mnyama anaitaka
Anaitaka nusu finali anaitaka
Tunaitaka mnyama
anaitaka
kwa mnyama
Anaitaka
nusu finali anaitaka kwa mnyama
Anaitaka
kwa mnyama
Anaitaka
kwa mnyama
Anaitaka
nusu finali anaitaka Amane nekisemenda ngombe tukipita tunamchinja tunamla nyama tunamla nyama Nisolo kakandangamia tukipita tunamchinja tunamla nyama tunamla nyama Ewa na simba tumeenda vyura tukipita tunavichinja tunavila nyama tunavila nyama Mweshimi wa majali wa kanda twiga tunamchinja tunamla nyama tunamla nyama
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.